akpa gbãtɔ̃ gɔ mina ku gbeɖokpo eye kristu sɛtɔ ɖe kuɔ nidɔtɔnɔ yi sexue kristu sɛtɔ le na mɔ me enewo ɖo sexue yinɔnɔ alue me ɖi meimai kristu sɛtɔ loma ɖo nuku ɖo gbe mavɔmavɔ ya le ɖɔ hua mee maxue do mawu lobonɔ setonia kuɔ zomewɔe lidɔtɔnɔ yi nu gbetɔ kuɔ fie lidɔtɔnɔ yi ɖo kutɔ gudoɔ mee mai kristu sɛtɔ ale tua enyɔ bonu enati nu enewo menu me bi ɖo tsiɔɖiɖi hoe nu me bi ɖona ɖo gbesusɔ me nuku